Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Ah, sikumbuzo celebration. Ah, sithi Africa for Jesus. Hey, bayasha la worship house featuring Mish. Indeed, Africa will be saved. Yeah. Ekhona uKristu ngempela, Africa will be saved. Konke okunegative abantu bakukhulumayo kungena ngala, kuphume ngala. Ngoba siyazi ukuthi thina uKristu wethu uyaphila. Yebo, ihambe njalo ke i3 songs in a row. Ngiqale ke ngo Richard Smallwood at God of Promise, walandela uDumisani Khanyile ethi Ndithwale, oqeda kuyizwa manje i worship house bathe Africa for Jesus. Ngawo lo mhlabelelo ngifaka la umama kanye nobaba Dlamini. Sanibonani.
Sawubona sis.
Mehlo madala. We.
Hey Nkosi.
Iminyaka ingaki? 10 years.
6.
6 years.
6 years.
Kungcono nina nisakwazi ukucalculate ukuthi
6
years egcwele.
Yeah.
Wow, kodwa bona nisese bahle kanjani?
Siyabonga Musa.
Ha baba.
Siyabonga.
Akashintshi lutho mama, akashintshi lutho.
Angeke kutshintshe.
Angeke ne?
Yeah.
Yebo, ngoba sihamba ngalo musa.
Njalo.
Usurroundile.
Hayi Nkosi yami. Umusongaka.
Umusongaka. Yeah. Ngicela nibabingelele emakhaya.
Ngithanda ukubingelela bonke emakhaya. Okhulumayo uMama Dlamini. The woman of noble character.
Amen.
Yeah, the woman of noble character.
Yeah.
And ngithanda ukuthi happy birthday to Radio Pulpit.
Siyabonga.
Nami ngijabulela ukubona usisibahle Nkosi yami after 6 years.
Yes.
Kodwa uNkulunkulu sasibekile. Izinto zikhona kodwa siyabonga uMusa.
Yebo.
Njalo.
Sizozizwa lezi zinto namhlanje. Yingakho nila.
Okay.
Amen. Baba.
Awu ngiyabonga kakhulu.
Yebo.
Ngithi sanibonani nonke emakhaya. Bonke abaphilayo mabaphile.
Amen.
Bonke abathemba iNkosi mabazi ukuthi umsindisi wethu sonke.
Amen.
Akakhethi bandla lamuntu.
Ehhe.
Bese ngithi ke happy birthday ku Radio Pulpit.
Happy 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 happy. Yebo. Mhlawumbe asiqale sibakhumbuze abanye bathi konje bakhuluma ngo 6 years ayi thina sesibakhohliwe. Asibaphinde sibakhumbuze ukuthi ke konje ubani uMama Dlamini, ubani uBaba Dlamini.
Bagithi uMama Dlamini ingakho ngithi I'm a woman of noble character. Empilweni sihamba sihlangana nezinto ezinzima.
Yeah.
Kodwa uma umama uhlakaniphile wakhela indlu yakho kumatshe, ungakheli indlu yakho esanteni.
Yeah.
Ngoba isanti uma kuzimvula izokwela.
Yeah.
Ufuneka ukuthi kube nalama rocks.
Mm.
So mina I'm the rock. Hayi mina I'm the rock.
Imbokodo.
Imbokodo sis.
Yeah.
uMama Dlamini lo niyakhumbula ngikengeza la. I think it's 2019 if I'm not mistaken. Ya isimo besisibi kakhulu ngagana kubaba Dlamini. Baba Dlamini kwaba nama obstacles empilweni ene uyazi ukuthi uma umama uqeda ukushada within 2 years sokuba nezinto ongasazi ukuthi uzathini. Baba Dlamini wa athekeka usathani nje yazi kwaba nokugula, walahlekelwa yindlu yazi manje into ebeyimstressa ukuthi Nkosi yami ngiqeda ukushada ngapha kwenzeka lokhu ngilahlekelwa na umuzi, impilo yami iyashabalala, musi lo nkosikazi uzohamba manje njengoba ngithi nkosikazi hayi mfazi ngoba umfazi ufa azi.
Yeah.
Mina nginkosikazi. Umfazi ufa azi.
Okay.
So mina nginkosikazi.
Not umfazi. Wow.
Ngoba unkosikazi uyazi umsebenzi wakhe ukuthi uzeleni uyezwa bathini inkosi gazi. So ngahlala empilweni bantu bakithi mphakathi kunzima. Abantu bebabuza nje ama question. Ubaba wagula wahlala esibhedlele 5 months 3 weeks. 1 month 3 weeks ICU. Ngihamba ngiwani ngigijima ngingazi ukuthi fanele ngiyenzeni nazi ukuthi umndeni phela noma ungakusupport angeke ukusupport to the fullest but ke mina ngahlala ngoba besiqeda ukushada the minute ufunga ufungela ukuthi makuthiwa through thick and thin ushukuthini kusho khona ukuthi noma kubhlungu ufanele uhlale
kunzima uyahlala
kunzima uyahlala uyabekezela so yingakho ngithi ufanele ukuthi sibe yabo mama laba baku Proverbs 31 verse 10 ethi a woman of noble character who can find and in those noble yazi amanye amatshanzima kabi awathola tholi nje so mina kusho ukuthi uNkulunkulu ukhethile ukuthi ubabudlamini uzawuthola the woman of noble character
amen
because uhambe endleleni awa akusuki ukuthi bekubaba onganalutho uhambe endleleni uyawa ngamthola abantwana bayi 5 different mothers kusho ukuthi those 5 couldn't stand impilo but uNkulunkulu wangisusa le Davidson wathi hayi wena ke uwe ozozala uwo fanele ubone lo muntu it was hard but ngazitshela ukuthi ngoba ngiye ngavuma ngamaphambi kwabo bonke abantu because masingabo mama sinalento yokuthi uma kunzima ufuna ukushiya
yeah especially if ubaba umthole e rights and then kwenzeka ukuthi aphelile umsebenzi
yes
abo mama abaningi badla phansi
mama badla phansi sisibahle badla phansi because abazelanga ukwakha bazele izinto yabona once ubona umuntu umbona ukuthi unani kusho ukuthi wena uzele lezo zinto zakhe mara mina ngifuna ukuntshela ukuthi ukungena kwami empilweni kaBabudlamini ngingene kungasimnandi and ngabona ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi uthe wena kunje ngifuna ungene uze uzwenze umsebenzi
ngikwethembile yebo
ubabudlamini isidima sakhe bese singasekho estradini yazi bese kadeladela nabantwana abancane but ukufika kwami ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngafika ngayenza uchinjo namanje kusesenjalo ubabudlamini uhlonipheka kabi ngendlela emangalisayo ngifuna ukusho ukuthi uyazi bengithi ngesinskathi mangithi ngiyabheka emndenini wakudlamini ngithi kusho ukuthi akukho noyone ongathi angathi hey buti or malume or what ithi sikufunela indawo uhlale usehlile lo muntu usogolile lendoda kodwa ngathi mina ngizoma ene ngibonga nomama angizala umama wakhe mama wakhe la ukhona makubu mamele ngibonga wena mama ngoba uye wangitshela wathi awusena ndawo la kwami njengoba uphumile uphumile awusezi and manje ngayenza kanjalo khona manje I'm 15 years in a marriage usho ukuthi yonke uma ngihlanganisa nabo ma fiance it's 22 years yonke
22 years
nginaye azangise ngithi ngiyahamba noma bekunzima lelesibhedlele yazi ngesinye isikhathi abomama uzwe bathi ushiye indoda ubonwa abantu basekhaya uthi mase kwenzekani so uyalanda uthi mina ngisekho lapha ngisekho mina bebabuza abantu nalabo abebasebenza naye but Dlamini intombazana lena uyithathepe eyasemakhaya bathi yala ilokushini wathi hayi bathi asikhona wase lokushini wathi and owala ilokushini eDavidton so ngaloko ngimbonga kakhulu uNkulunkulu akusukuhlakanipha kwami kodwa kuMusa kuMusa ukuthi uhlalele into eso because mina bengithini ngizela ukuzwakha ngizela ngizodlala isikhathi sokudlala sisekho bafowethu abomama fanele sizamene ukuzifundisa ukuthi uma ukhethile ukhethile ene lento yama rights hey leyo yona inkwadisa ukufa lento yabo mama banama rights and ama rights wakhona abe wrong so akufuneki ufanele ukuthi ukwazeke ukuthi ubaba uyinhloko yekhaya noma angaba njani uzoba ubaba because ubaba wansi asasebenza kumnandi uzambiza ngamagama amnandi ubaba aqeda kuphelela umsebenzi abantwana ubaba useka namagama abizwa ngawo hey ukhaphela hey ubani bani naye makathi uyangena sifundisa baze uma ngithi sifundisa ngisho nami phela nami fanele ngizibale angingazi etlule angazi exclude nami ngifanele ngizi include lapho ukuthi masingabomama asiyekele ukufundisa abantwana bethu more especially abamantombazane ukuthi umfundisi ukuthi hey huye huye
umthanda noma
kukubi
noma kukubi
yes manje uthola ukuthi ubaba maseka fika ubaba akasena say and abantwana into engeziyo ukuthi na asingabo mama sizela abantwana abantwana hit esibakhulisayo umgugile ucontactene naye ngamehlo ujwayela wena uthathe le mikhuba yakho akathatha imikhuba emidla hayi emibi because umntana makaze ukukhula ngale yonto ubaba makaqala ukuthi uyakhuluma ubaba akase seyilutho endlini hayi wena baba eyilo ukhaphela yena usho ukuthi ubiza ukhaphela
sakabiza umntato wabathi
eish uyazi ukuthi yini ena akusimnandi
because
empilweni namhlanje angali kubhlungu into esizibonayo but ezinye zezinto yabona makungalunga bobaba emhlabeni makungalunga abomama emhlabeni kuzoba mnandi because abomama yibo abahlala nabantwana yibo abafundisa abantwana yonke into ubaba uhlala semsebenzini and umama ubaba makabuya bona maphutha makathi uyakhuza umama uthi hayi mana uyeka abantwana and the minute you start ukukhuza abantwana phambuka baba ukuthi uyam reprimand ukuthi angenzile yonto then abantwana yike basamhloniphi ubaba
sure
so ubaba fanele abe ubaba whether working whether not working ubaba Dlamini wenza 15 years manje angasebenzi kodwa uyambona nawo ukuthi is blinging uyashayina uyadlowa
yasithe mama yadlowa hayi nayo yadlowa
hayi uyadlowa sithandwa sami uyadlowa sithandwa sami yazi
uyazi ngithanda ngendlela uyichaza ngakhona ukuthi you are a woman of noble character and wakhuluma elinye iphuzu elibalekile kakhulu uthi you know esikhathini esiningi abantu besimame ngendlela abenza ngakhona uthola ukuthi mhlambe uma ungene emshadweni nobaba eright umsebenzi nje mozophela naye sekuyashintsha uthola ukuthi umama uyazi nje sekaba nemikhuba nje engajwayelekile
kakhulu
and uthola ukuthi lokho manje sekholele ekutheni umshado uphele kanti vela uba nemikhuba ngoba ufuna ukuthi umshado
uphele
ngoba manje akuseso umshado lo bekacabanga ukuthi kuzoba yiwo njengoba usho ukuthi abanye bazongenela imaterial hayi ukuthi bazokwakha ukuthi ngingena kulomdeni ngizokwakha so kulenyanga yabo mama njengoba ukhuluma uthi uyimbokodo ngempela mina ngibona yona imbokodo umile kushisa umile kubanda wathi ngizokwakha la kaDlamini
yes
22 years later usese khona kulomshado
injalo
wow baDlamini mawulalela umama khuluma kanje kukwenza ukuthi uzizwe kanjani
ayi mangixolise kancane
eh
kuzizwa ukuthi ngathi ngaba namaphiko ngaphele phezulu ngibona inkosi nengilozi zayo
yeah
hey hayi impela uqinisile ngendlela okhuluma ngayo ayikho into ayenze ukuthi wajika hey emhlabeni kunzima dala siwashayisa amatafula akusukuthi ngithema ngimbona nje ngathi angakho dala swashayisa angithi umzwile ukuthi nginabantwana ngaphandle bayi 5 different mothers and sathi mina naye mehlangana sathi sizokwakha if mina ngibathanda abantwana bakho bangabantwana bami nawe ubathanda abantwana bakho into angichaza ngayo eyokuqala ngqa before sishada wathi kimi baba angeke ngize ngishade nawe ngingawazi umndeni wakho ungangithumelele abantu ama friends ungangithumelele bona ngoba esikhathini esiningi thina abobaba sazi kakhulu ukuthi sithi ay isibanibani and ihlobo fanana ngiyena uyongilobolela la ngathumela impela abantu abaziyo naye
abomalume
nabafowethu
yeah
ngabathumela kubo
yeah
ngoba ngangibona ukuthi cha la ngiyokwakha impela never mind ngathi kuye mhlangihlukana nalabo abanye ngathi hey angukuthembi nawo yazi igama alikhuluma
yeah
azangathi ku right ungangithemba hayi wathi try me uzobona impumelelo awu nangempela ngayibona impumelelo hayi bafithu unkosikazi wami lo cha ungibambe kunzima ngingakwazi ukuye toilet ngingakwazi ukwenzani wangibamba wathi ngifa nawe abodokotela bamtshela ukuthi la awungeni ke la kungena abodoctor kuphela wathi cha lo lesi sifo simphethe ngona nami singiphathe singithathe ngoba wuye ke umuntu engafunga naye yazi ngambona lapho ukuthi cha umuntu ke imbokodoma mpela ke yikho ke lokho ngashintsha nasempilweni ngashintsha nenhliziyo yami ngashintsha nesimo engikuso ukuthi yonke into yami sengiyibeke kuyo ngikutshela ngithi even ne-cellphone mayikhala noma ingakhala imali angeke ngigijimele ngimphushelele ngiyibeka la phambi kwakhe ithi mayikhala ifoni ayilande athi ingenile imali ngithi yebo mama namhla ngigcina emsebenzini yathi mayingena imali ngambiza ngathi nkosikazi ngamtshengisa ifoni ngathi nayo imali saguqa sathandaza sathi inkosi siyabonga uyifezile iy'ndlela zakho manje sesichubekela phambili nangempela wabona naye ukuthi imalini yena ngathi azange enze enye izinto ngathi ngifuna ukwenza into ezomjabulisa naye ngakusasa ngahamba ngomthengela imoto e-200,000 ngathi uma ngisuka lapho angathi no angigcinanga lapho since ngikhishiwe endlini ngiyokuthengela umuzi nangempela ngawuthenga umuzi njengoba ngihleli nje naye nkosi yami ngitshela ngithi once ngathola imali eningi ma ngibeka kule sandla hawu nkosi yami yu and uyayazi ke into yemali angifuni ukukhohlisa umuntu ngithi ngoba ngisemsakazweni ngamnikeza 10,000 ngamnikeza yona sangimtshela ukuthi eyokwenzani ngathi awubambela le 10,000 wayithatha wayibeka caphela-ke sinemoto iyahlupha iyegaraji iyakhishwa iyagaraji iyakhishwa hawu ngithi mina ayi safuze futhi kumele ngize ngihole emsebenzini waye le moto ihlupha kangako hey balaleli nawe sisi heyi wangibangaza umadlamini wathi angithi wanginikeza i-10,000
or ucabanga ukuthi uyisebenzisile
phela angithi ngiyazi into ezimantofontofo
abomama
ziyathandwa nezobo-makeup nokuthi siyothenga i-grocery ziyathandwa awu ngathi uma ngifika endlini wathi nayi 10,000 onginikeze yona
hambe ulungisa imoto
ngathi hawu isikhathi eside kangaka heyi ngathi unkulunkulu muhle mosi nankosikazi akusumfazi lo akazelanga akusilo mfazi wamehlo umfazi wenhliziyo ke lo ngoba ngani ngathi uma ngimbheka akezelanga zonke le zinto enginazo ukuthi ngiyasebenza ngihola malini umfazi wenhliziyo unkosikazi ke wenhliziyo ke lo wabona ukuthi cha baba ngizowa nawe namanje uwa nami
22 years later nisese
sisase together
and
bonke abantu bayabuza njengoba kade aqeda ukukhuluma
ukuthi nenza kanjani
nina nenza ngathi hayi asitshela boba asitshela imindeni ekhona eshadile mokunama secret endlini once kwaba nama secret once waphumelwa ngale ngaphandle mlibo answer iphone waphumela ngaphandle seyiqalile inkingi naye uma kangaphumela ngaphandle answer iphone iqalile inkingi uyabona ngoba ngani basisifundise thina bobabo ukuthi kwamanje umuthi uzikhomithe nomuntu ongunkosikazi yonke into mayibe setafuleni mangisebenza mangithi pay mangaboni pay ibhaliwe efonini kodwa ebanking yakho uyabona makabone ipay mangimnikeza ikhadi ikhadi lami ngiyamnikeza uyahamba uthrow anginankingi angitshela uyahamba futhi ayobhadala nezikoloto uyabona manje inkinga esemshadweni yabanye abantu ukuthi ama secret yazi mangaphela nje ama secret nanka amafoni antsarwa ngaphandle
amafoni
now kona manje monga ubamba ifoni yami ubambe yakhe asina ma password lapha endlini noma yini
sikhululekile
ngoba ngani sazitshela ukuthi empilweni sifunane ngoba naku sishadile mina nawe ngisafunani ngisanamehlo amade
hayi
if nginamehlo amade mangithatha ifoni ke ngiyifaka ipassword
yes
ngoba kune secret engiyenzayo somewhere
ene ukuphila kabuhlungu
kanjalo
ngoba kuzomela manje monama secret u delete ama messages ene manje into ebuhlungu ukuthi ngelinye ilanga uzokhohlwa
hey
ngoba angeke ukwazi ukuthi lokhu u delete ama message u delete ama calls owa receiveyo till when
and uzoyibona le phone
ilibelesele
noma ingashintsha kodwa uzayibona ukuthi iqonde lapha le phone and izwi linye makathe baba kabani or izibani bani hey kunama secret la mhlabeni emadodeni
Yo.
And ubaba mangashiya ifone endlini angayifakanga ipassword ujika even noma imoto bese gate nemsebenzini uyajika uthi hey ikhahle ifone ngathi ukhohle i-million uyajika uyolanda phone yabona uyahamba uyayilanda makafika athi ayifone yami ngishiye la athi umama hawu ungazubuyela ifone kodwa baba akazibani athi hey ayifone wena leyo ifone yami le yabona base bathi ke abanye bomama ifoni kababa isecret kababa ungayithinti hayi kuyingozi
kanjani ngoba nithi ninto eyodwa manje
that's good
manje why kumele singizinto
secret
ngoba ngani yabona ama secret ma ngitshela iqiniso ayabulala when ufihla imali enkulu umfihlela yona uNkulunkulu azenze izinto zakhe ngendlela yakhe akuvali umphefumulo uzokhuluma kanjani ke ukuthi imali bengifihlile
laba bazosiza bayithole laba bazosiza bahlangane nayo bathathe emafayi
ngoba emafamilyini kwamanje
ayiseke
into abayilulayo balwela amafa abobhuti babo balwela amafa abosikoni babo balwela amafa abodadewabo athu dadwethu lo washiya athe uyayibona uthola ukuthi zonke lezi zinto zibuhlungu ngoba besinama secret angazanga abe nesombululo ekugcineni yikho ke lokho ngikutshela sisingithi unkosikazi wami ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke
ngaphandle kokusho ukuthi uyamthanda izenzo izona ezabonakalisa ukuthi yebo uyamthanda
makagula inhliziyo yami babuhlungu kodwa yena uyafosta athi ngimbokodo ngizoma yazi kuze kwehle inyembezi ngize nalangikhona mengikube ngenza something into ibafuthi umkhosikazi wami yagula kuze ngindlini yohlala endlini ngempela
yes
uyabona
so what a beautiful love story and into engiyithandayo ukuthi nibambisene and ubaba ukhuluma into a very important ama secrets iwona abulala i trust in marriage or in a relationship
injalo
yes and ukhuluma nento ebalekile la ukuthi hey ngiyabuya sengikhohliwe kunento bengifuna kuyisho baba ishile la asithatheni kancane la ibreak and then sizobuya ngikanye ke nomama kanye nobaba uDlamini uma ke unama comments noma unombuzo noma lobuhlakani lobuya kufuna usese umuntu omusha And uthi hey uyazi ngicabanga ukushada and ngilalele umama no baba la eh kukhona ongayithathela kona o mhlampeni unombuzo othana kubabuza wona sebenzisa le mizuzu esinayo la sithi nje plus minus 15 esinayo ya ukuthi ke singathatha ama calls akhe mveni kwalokho ngena ku 012-334-1322
sala umamele umhlobo wakho wemihlangemisa fumana i-app yethu kwi App Store okanye kwi Play Store kungenjalo qhagamshelana nathi ku radiopulpit.co.za.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Umthandazo welungisa unamandla ngokugqibeleleyo. I-Radio Pulpit yakha uMzantsi Afrika nezizwe zonke ngomthandazo.
Faith-filled radio for all. Radio Pulpit on 657 AM.
Ngihleli la nomama uDlamini kanye noBaba uDlamini beshera they are beautiful, they are inspiring story sokuthi bahlangene kanjani and then baphilisana futhi ngayiphi indlela namanje basahlele emshadweni iminyaka engu 22 ngiyacabanga ukuthi eminye futhi eyi 22 isalandela
njalo uma uNkulunkulu asasibekile
yebo
njalo
uyazi ubalile amanye ama challenges enibe naba nawo noBaba ukuthi uye wagula ningena nje emshadweni and then wagula or walahlekelwa umsebenzi
wagula aguliswa ukuthi the former wife umfazi hayi inkosikazi umfazi bekanaye yazi uma uthi ufuna ukulaya umuntu uthathe into leni phila ngayo kusho ukuthi njengoba ngishilo ngathi uma unginkosikazi uzele ukuzwakha kodwa umfazi uzele ukuzwenza into zabafazi nje kuphela
ukuzothatha
ukuzothatha nje yena kasi suturire utshweri sitharisa skerisa ya sadinku ubatla boya ba marino alwetsa dijezi ale holele yena so ntwe tsana li e ke hore mme o uila bona hore ntate una mofatshelete bana ka hajo una mofatshelete re etsa dintho mme sa etsi dintho a mothepile hore o patala bond kanti o ha se la patala ha iwane every month ha mofatshelete o ntsa monitsa sleep se iwane hore ya bona ba le yena ka hore bontate ba nana hai dali a nyabong o patalile kanti ha patala ntate Dlamini ntlu ya gagwe e tsiwe ka tšhelete e kana ka 38,000 and it was a lousy money. Then it's a hacky lo sheba because I'm doing mediation and restorative justice. So ka kra re kere go ena a re lo sheba go tswetsa lang bank. Hai. Wa kra hala hore a it's in vain. No go romelwa di someone to come and discuss o tswetsa di arrangement. Ola ka re ne le housewife a itse re ntate o ile sebetse o tseya di information tsela wa di latla so o ne a itatlhela yena self today o kae is back home because hona le bo mme ba sa ikemisetsang ho etsa dintho tse right ei bo mme batho ba modimo a ke re be right a can see be right yazi empilweni umhlaba lo ungaba right if ever thina bo mama sa ba right
inyanga yabo mama le
inyanga yabo mama
asikhulume nabo abo mama
yes
kodwa before sizokukhuluma nabo mama kunama voice note ambalwa la ngicela ukuthi siwalalele ari qale mona kontate Paseka ntate Rabi kamona ka kaval
dumelang ka le bitso le matla la mogana Jesu Kriste le dumedi sa ke ntate Rabi ho tswa ka mona ka Seboke
Dumela
ngwaneso.
Dumela.
Ke a le khothatsa bomme go ding ena ya lona. Modimo a le fematla, tia mogeneng le matleng a hae a sa setweng ke letho. Mogena ke modisa wa lona, a le kekela tlhoka letho. Itsitleleng tsona modimo, memo ya halelang o be le lona ka ho sa fele. Ba tse ba tsengata di etsala ka bakala lona bomme ga le bua. Ga le bua modimo ka lona.
Amen.
Ga le bua. and the mohawa Jesu Kriste le lerato la Modimo le kopano ya mahalala di be lona ka ho sa feleng le bohle ba di tronko le bohle ba kulang le bohle ba di hospitala le bohle ba phelang di trate a Modimo a letse ka mohawo ka lebitso le mata la mogana Jesu ga le rata lona bohle bo mme
amen
Modimo a letse ka mohawo ka ho sa feleng ho se ba ke a leboha ngwaneso
tate rabe
ke a leboha Modimo ona o etse ka mohawo le ka lerato
Amen. Yo, re leboha mantswe a mantle le mlaetsa o montle o shebisitsweng ho batho ba bomme. Yes. Zivuliwe incingo bazalwane noma ungathumela a voice note asithi nje noma ungasi uyena umuntu omusha ngoba you know when it comes to ama challenges wemishado nama relationship akunokuthi umncane noma umdala yebo baze basho bathi kunamanye amagama abashoyo kodwa ngeke ngiwasho la imoya okay asiyelapha kukhalimambo
Asibingelele nkosazana sibingelele kubalaleli bonke be Radio Pulpit umsakazi wethu indzaba lethi thokotisako. Thokotisa ke lethi indzaba lethi tichamuka nomfundisi Dlamini kanye nomfundisi kazi kahle nomama Dlamini.
Yeah.
Manje ke lethi indzaba lethi timnanzi kakhulu lethi tingavamanga la ekuhlaleni. Ativamisanga ke leto. Ngathola umama ke mina. Ngathi hayi mama siyohlupheka kanye uma ngicala ukusebenza sengiphatha imali ngathi siyohlupheka kanye wathi naye siyohlupheka kanye baba hayi ngasebenza mpela uqala umhlebu bakuhlala emcashweni bhadala lapha emcashweni kuthi hayi ungayikhathazeki thenga ukudla kuyadliwa kamnandi ngabe sengizingifuna ukufa ngelinye lamangitholile la ngathandaza ngathi inkosi ngingafi ngisakhulisa abantwana ngoba ukuphila kwami ke lapho Ngaphinda ngagula ngesikhathi se-corona. Lo mlungu lo bengisebenza kuye washona ke yena. Mina ngagula kakhulu nge-corona esesikhathi se-corona lesa. UDonald wangena uDonald la endlini la. Engithandazela ephuma. Ngithi faka i-mask Donald ungangena unganamask asazi ukuthi yini le. Athi hayi singenje injomo lezi. Ethandaza uDonald. Ethandaza ngafonela ke umama loyani. Ngoba singahlali ngathi mama ngiyagula. Athi hey wena hamba ekliniki wena phela uyazi ukuthi mangiye ekliniki bongifatha bangifake nalabo agulayo ngoba bongifaka nesiguli lezi ezinye lezi ya uyabona ke manje ke ngathi ngelinyela ngamfana ngasengiphilile yena sewafuna manje ukuthi sibuyelane ngathi hayi sengicabange le nto ukuthi hamba ekliniki nokuthi kulethenya nokudla nokuthi kulethenya namanzi nyana niki singathi hayi Kungono mani mhlambe ngihlalahlele kancane. Ba sengijwayelele ukuhlala ngiyiwani sokumnandi kakhulu ukuhlala ngiyiwani lo. Ya sekungene kakhulu ukuhlala ngiyiwani lo kuma ufuna ngiphumene nokuko ngithola umuntu ukuthi uma sengekho emhlabeni akhona ukuthi manje asale aphakama sithi akhulume ngami athi baba ungwamba wayenza lokhu nalo. Siyabonga bamudlamini siyabonga uNkulunkulu ukuvulela amasango. Na ephamva kokuthi uhlupheke isikhathi eside uhluphekile phela ngalendlela bayibala ngayo le umama ibeka ngayo yezwakala kuthi hey wawa wagicika impela wavuka manje ke khani mambo kosaza
khali mambo yey ya kunzima
ngaphansi ngaphansi
kuthi uhamba wena eclinic
ya ake kweduze
ya
hamba wena eclinic
yo
ahambe kanjani istamini sikuphi lapho uphekelwa ubani umdoko bed and breakfast
phela umlingani wakho lo okuthi uexpecte ekutheni abe there for wena
uwashelwa ubani because uma ugula fanele ilineni ichintshe ngoba uma ujuluka iyanuka and then uma uloku breather uloku uhogela futhi loya okulapha kuma lineni ubani othatha izingubo azineke zishaye umoya
Na umhlabelelo la uzango Brian Courtney Wilson uthi hope saved my life. Babu Dlamini.
Ba.
Hope saved your life. Ngalo mama.
Nkosi
yami. Unkosikazi.
Unkosikazi.
Y'all didn't know it was gonna feel like that, dude.
Incingo zivuliwe bazalwane 0123341322 ungathumela ne voice note ku 0826572729. Ngiyacabanga babudlamini uma idlala kanje bo hamba ama jazz.
Hey, I'll be smooth. Be smooth, yeah. Ngenkathi
ngifake ngabomu lengoma ukuthi ngikukhumbule ngalesa ikhathi.
Hayi phela bokusasha usogcoka iBrandwood.
Yes.
Yeah, neFloshem.
Ah,
neViking.
Hayi bona.
Medicas.
Bona.
NePricardine.
Yes.
Awu shona.
Feel the pulse of the real life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Keep on praying, keep on believing, keep on hoping, mzalwane. Kuzolunga ekugcineni. Uyashala O'Brien, Courtney Wilson, uthi hope saved my life. 0123341322 khuluma la nomama kanye nobaba Dlamini unemibuzo noma une comment. Umama Nomusa Msibi uthi bahle siyababongela ubaba nomama uthi bayabalwa abobaba abathembekile. Hey.
Hey.
Abantu bayagowisha la ngaphandle.
Yeah. Ayiqiniso le.
Abantu bayagowisha. Asithi abobaba kuphela.
Nabomama.
Abomama bayagowisha, abobaba bayagowisha. Baze bagcine bathi hayi lento yomshado ayisekho.
Ya,
ayi ngiyakuzwa. Mhlawumbe nje ubona ikhulu ba kanje ukhona umuntu omusha olalela uthi hayi mhlawumbe ugcine ngani umshado.
Wosiyami. Kanti cha awugcinanga ngathi.
Yeah.
Ukuthi wena uzitsheleni enhlizweni yakho.
Yes.
The minute kufana noma ungena ku relationship.
Yeah.
Zitshele wena ukuthi ufunani.
Ngicela uyibambe kanjalo kunomuntu la elayinini. Sawubona Dumela.
Kosazana.
Gali mambo.
Encwadini zisaka kuma proverb.
Yeah.
Ethi umngane wa muntu baba la thangana umngane wa munhu umranza masimkare enkwazi.
Yeah.
Ezisuphe kuwena makhonzweni ungumuntu uba lesihlobo sakhe.
Mhm.
Ngamanye amagama kuthiwa abakhulumeli bale livangeli bathi khetha umngane ngokuhlanganisa.
Yeah.
Kodwa tina ngeke sihlangane kungani ufuna simkhethe loNkulunkulu.
Mhm.
Kuba nzima ukuthi uthole umngane, umngane wami uDonald Letsakane. Ngathi nifuna ukubulawa nathi none la. Bangithele eDebeni.
Hey madoda.
Ngazo lo ikhonto lo wathi izizwe. Hamba uye kuDonald.
Yeah, ubani uDonald?
Yabona abantu baningi leTsakane la, akusho ngiya kuDonald ngamkhethe loNkulunkulu.
UDonald ubani umngane wakho?
Umngane wami uDonald Mthari.
Oh, okay. Yeah.
Ya ulaphi nula eTsakane lapha? La
eh.
Okay.
Manje
ke izibethe hamba vuphumuye kuthi likhuluma lesifubeni sami la.
Mhm.
Ngaphuma ngabalela ngaye uDonald. Khani mambo kwesaza.
Khali mambo. Hey, ngiyamthanda uDonald. Yeah, umngane kaKhali mambo. Okay, it's lalele la i voice note before sizovala.
Hello sisibahle
uMamkiti
okhulumayo uMamkiti waseFoslo bengithanda ukubonga uMam Dlamini.
Yeah.
uMam Dlamini message wakhe uyasi encourage kakhulu and siyabonga and sibonga ukuthi happy Mother's Day and happy Women's Day kuMam Dlamini bonke abo mama siyabonga danko
mama ngicela ukukunikeza mhlambe a minutes uthi nje ukukhuluma nabo mama.
Yeah.
Yeah.
Ngisacela ukukhuluma nabo mama. Bomama ngicela ukuthi sikhe ngisaphinda sibe abomama laba baku Proverbs laba bamathe adurayo sikhe sidure singabi abomama aba abechipile because if you are a cheap woman anyeke wenze izinto ezi right akhe sitshintsheni so that lo mhlaba lo uzoba right ene okubhlungu ukuthi thina yithe esikhulisa abantwana ene okubhlungu futhi ukuthi thina yithe esifundisa abantwana yonke into uyazi ukuthi uhlala nomntana ongasebenzi ogangayo kodwa wamukela izinto ezi ewazi ukuthi akabuye emsebenzini ene okuwese okungenza ngkwade kakhulu ngikhuluma ngento enye engiyaziyo enke ngayibona umama umntana akasebenzi umfana kodwa uyakwazi ukuthatha imoto azithinje amise esontweni agibele lezo imoto atshela abanye bomama ukuthi bamudlela umona bomama masingalunga umhlaba lona uzoba right kamnandi because kunabomama abathengisa ama drugs la ngaphandle umntana akuthengisa ama drugs wabeka kuye amaphoyisa amawafika uthola ugogo ahleli ngaphandle uhleli phansi kanje uhleli phezukwe esibhamo uhleli phansi kanje lapha eminyango uzenza isono uhleli phezu kwama drugs bonani ngaphandle ukuthi ama zombie ala ngaphandle ukuthi okwenzakalayo yini ngiyacela abomama akhe sithi kulo akulonyanga nabona ukuthi umhlaba unjani kubi la ngaphandle so unyaka lona akhe sithi this year abomama sikhulekele ukuthi abantwana bethu bakhe babe right sibe abomama abaqotho abala matshe lawa adurayo singatholakali lula ezintweni ezirong ngiyanicela bomama inkosi ibe nani
amen yo babhlamini
mama
mina ngicela ukuthi ukhulume nabo baba
yebo mama
ngicela ukukhulume neinsizwa ukukhulume nabo brother khulume nabo baba
hayi mangibonge mama
ubulala sizathu
uyabona
yeah.
mangibonge kakhulu ngithanda nje ukukhuluma nabo baba ngibatshele ukuthi ukuba ubaba
yeah
ukubonakala ngenhlonipho
yeah
umhloniphe umuntu ohlala naye uhloniphe umndeni
yes
uhloniphe ngaphandle ngisho nabafundisi abafundisi mabangashumayeli amagama anzima aphendula abantu esontweni kodwa ekhaya uyibhubisi ende mawufika ekhaya thola ukuthi umfundisi akakhulumisika kangeneki
hey madod
nomama usaba nokumbuza ukuthi kwenzakalani mababe bahle ngaphandle nangaphakathi ngoba lapho iqiniso elikhulu kunabomama lapha abaphethe inzima ngendaba yabafundisi
hey
and nala kungasana mkhuleko khona bona baye emkhulekweni adisala wena mgredini kanti umgredini wenza abantwana ngaphandle
hayibo
ngithi abobaba mabaqonde
yebo
esikhatini samanje kubi la ngaphandle
yeah
and ngendlela okukubi ngayo lo muntu othu uyamthanda ubulawa yizo lezo zinto ziyaxokelelana zihlala inhlizweni kuye
yeah
zimkhube bese ashona maqedwe ushona awuzili nokuzila ubaba so manje uhlala ngoba esontweni abafazi baningi uthi amafazi baningi esontweni bese uhamba uyahudula uyafaka endlini siphi isithunzi sabantwana bakho nawe masingabaleki isithunzi sakho ama secret mawaphele noma ngabe umfundisi
yeah.
mawaphela ama secret ama phone manga antharwa ngaphandla wa antharwa endlini ukhulume nento oyifunayo nongayifuni
yeah
ngithi kubo kubuhlungu ukuhlala wedwa endaweni unganamuntu onaye kubuhlungu ngoba yeah. ingozi yenzeka noma kukunini
yes.
ngoba ukhumbuleke manje ayiko into ongayenza if ifamily ingekho if umuntu oduzane naye angekho ngoba mawuqala uwa bathi uphohlala naye iphi family ngoba abanye sebakhonza izinto zangaphandle bakhohla ama family lawo
yebo
asixoxa nini bobaba imindeni ayixoxane nathi asiziphathe kahle Mogo besiye sontweni asambe nomama wakwami. Hayi ukuthi ubaba uhamba ngemoto yakhe nomama uhamba ngemoto yakhe. Hayi lunganga.
Yeah.
Akinibambane nesandla ningene esontweni.
Yebo.
Ishuma yeza abantu. Izwi lenkosi baphenduke babone kini sibonelo.
Yeah.
Hayi ukuthi kufika ubaba aqala, umama makafika athe inango lozo sicasula.
Mhm.
Nomama unamagama esontweni. Akasase umama umfundisi negama bizwa ngalo esontweni.
Yo.
You understand?
Yeah.
Ngendaba yokuthi ubaba akasananhlonipho.
Yabamba baba uyangena ngena emzini
wakhe.
Oh my God.
Makabe straight.
Yeah.
Yabona livangeli olishumayelayo. Lishumayela nasekhaya. Lenduku ikarvaso ifaka ngaphandle ifake nasekhaya.
Lishumayele nakuwe.
Nakuwe ngaphakathi uphenduke.
Yo.
Mangibonge mama.
Ngithabo
baba.
Yeah.
Abaqine.
Yeah.
Umshado ubalulekile into enkulu emhlabeni. Angathi umuntu kumnandi ukuhlala wedwa. Cha. Yabona mengakhuluma isintu ukuthi indoda noma umfana oshona nganamfazi onganamntwana. Bayazi abaningi isintu ukuthi makafile wenziwani. Manje ngithi mina kumnandi ukushada. Masibonge.
Amen.
Masibonge.
And hey, kule insuku kubi. Mina ngithanda ukukhuluma nabo baba abashadile.
Mhm.
Abo baba abashadile bafaka enkingeni labo sisi okuwukuthi mabahlangana nabo emgwaqeni bayabakhohlisa umuntu akakhuluma iqiniso ukuthi mina ngishadile bese the wife ufind out ukuthi my husband uyachita or my husband kunala angena khona you know and then unkosikazi ngoba yena uyayilwela yeyabakhuluma nabakhumula namaring ngoba unkosikazi naye angithi uthi ulwela umshado wakhe abanye balwa ngomkhuleko which is indlela i right yokulwa but abanye balwa ngeyikhali
njalo
umuntu uyothengela abantu i girlfriend inkabi sikubonile kwenzeka lokho la emabupani
yes
intombazana ithole ama threats wencwadi ukuthi wena hlukana nendoda yami otherwise ngizodila nawe naku lahlekelwe impilo udile naye So angazi ukuthi ngibasole bobabili a woman and a guy or ngisole ubaba ngoba ubaba ngithi uyena o approach a woman
and then
yes ngoba uyakhohlisa amkhohlisa umntwana abantu uthi hayi mina ngishadile mina ngi free mina ngifuna ukwakha nawe what and njengoba ukhuluma indaba ye phone yes angazama ukuyifihla phone yakhe but women banayo indlela yokuthi bathole ukuthi what is happening and especially maqala aba suspicious ukuthi hey lo muntu indlela zakhe sekho right uzofunisisa uzoba investigator and then uzoyithola leyo nto so yabona ukuthi uma kumama ongasindisiwe ongazi ukuthi kuliwa ngomkhuleko yena uyolwa ngeyikhali bese lo mtana abantu lahlekelwa impilo ngenxa yalo baba ongabanga
neqiniso
yes sure ngicela ukuthi nishiyele ama contacts ne but uma ngibuya la
Radio Pulpit 657 AM True Authentic Christian Radio.
Busetsa kgwebo ya gago maemong a yona ka go ikwala ka jago Radio Pulpit. Rena le mengwaga ya go feta 40 re le moyeng. Ibile rena le batheletsi ba potego ba go feta dikete tse magolo a mane. Re fetoga le mehla le mabaka. Rena le ditirelo tsa go fapana fapana tse di tla thusang go kwala ka jago kgwebo ya gago. Go humana dintlha ka botlalo letsetsa Sanet go lefela tepedi taro taro nne tepedi hlano nne. Goba o romele email go sanet@radiopulpit.co.za. O ka romela le lentšule advertise ka SMS go taro shupa robedi shupa te 37871. Ditifisho tsa setlwaedi di a šomišwa.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.